It's so vinegar, baby.
Ketchup, pan the chips, udugu.
BMG Empire.
Baby, wewe ndiwe mimi nataka. Mchana usiku daily, you're the only one that I mind. Hey, oh baby, wewe ndiwe mimi nataka. Mchana usiku daily, you're the only one that I mind.
Ketchup, pan the chips. Nakuhitaji na wewe unanitaji. Nakuhitaji na wewe unanitaji. Umbo lako mami lanifanya mimi silali.
Nakuhitaji na wewe unanitaji. Nakuhitaji na wewe unanitaji.